dala nyinza kuwa chikulwe birungi byonkoledde ompadde obulamu ompadde amagezi okumanya n'okutegeera dala osaanize webale mukama
oli mulungi mukama oli mulungi ssebo mazima teya kwenkana Bagamba waliyo ba president, waliyo ba lawyer, tera kusinga chitiwa. Wadde manyo kuimba, na yeze simanyi kuimba, ngwa singa bayimbi. Mama nyokuonya Hania wawo magezago Bagama wali ya batichu Mwama nyokusomesa Hania wawo magezago Yeri nyonyi wiku imira Nabakadeva kusinga Mukama munango sanide Kama muna ngusani de Osinga feza mkama Osinga golodi Zeya kusinga mkama Gwe waita woku mama Nosinga woku tata Umukwaro mwonga mungi Mukamo sani de Teria kusinga mukama Mwengeza kuru njiwo Mwenyogera kumukwaro Sunny day, Mukamo sunny day.